إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تلك النبي والله سليمان عليه الصلاة والسلام الله يغامب ووارث سليمان داود نبي سليمان ناسكنا النبي داود نينغا تبالبي نغابة دبو نمبرامو Oluvannyuma Nabbi Dawuda n'afa, ensonga ne zidda mu mikono gya Nabbi Sulayman alayhi assalatu wassalam. Twabalabye nga balamula ku mbuzi z'omusajja ezaalumbagana omusiri. Nabbi Dawuda n'alamula nga bwe yalaba Nabbi Sulayman n'ateeba ekituufu. Ate era mu ngeri emu netulabanga bwe yakwata obuvunaanyizibwa Nabbi Sulayman alayhi salatu wassalam himma yamweyongera eya jihad fi sabilillah wal jihadu fi sabilillah nga Nabbi sasa bwe yagamba nti dharuwatu assanam yensonga esinga ddala okubeera ey'oku ntikko esitula obuki esitula obusiraamu. Muhimma ya Nabbi Sulayman alayhi salatu wassalam mu ndasi gye yalina himma ye ndasi si bwe kiri seeka kitiibwa mba nkivudde butuufu himma ye ndasi. Hadith eri Bukhari yagamba olunaku lumu Nabbi Sulayman alayhi salatu wassalam la atuufanna llaila ala 99 mura'a kullu hunna talidu mujahidan fi sabilillah au kama qala alayhi assalatu wassalam yaganti olwaleero ngenda kwetoloola yani ngenda kulambula bakyala bange buli omu kubo abeere nga azaala omwana mu kiro ekyo kimu agenda kubayitamu buli omu agenda kufuna olubuto azaala omwana alwane mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala. Falam yakul insha Allah n'atagamba insha Allah ogenda okkakkana n'azaala omwana omuyekka bal nisfu insan nisfu insan yazaala kitundu kyaki kya muntu. Kakati yali himma ya Nabbi Sulayman alayhi salatu wassalam kula jihad fi sabilillah wal hadithu fi sahihi al-Bukhari. Yasaba Allah subhanahu wa ta'ala du'a. Nagama anta rabbi ghfirli wa habli mulka ay Allah ansonywa ompo bwakabaka. La yambaghi li ahadin min ba'di. Ngati wali agwanira bwakabako obo oluvanyo marwange. Allah subhanahu wa ta'ala chintu echo nachimwa. Ngabe tugenda okulaba kakati nga yawuliriza omusomo ogwawedde yategedde bulungi lwaki Nabbi Sulayman yasaba obwakabaka buno ayagala kutwala mu maaso pulojekiti ya kitaawe ey'okkowoola abantu bilhujja wal buruhan wakadhalika bisaifi wassinan ayagala kkowoola abantu ne Tawrat bakiriza Allah subhanahu wa ta'ala agana abiringa ekitala kyekimukolako. Bwe yatunuulira obwetaavu nga bungi nga n'ebyokkola bingi ate ng'obuwangaazi bumpi n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala abiringa amuwa obwakabaka obwo obw'amaanyi. Tawrat Tawrat kyekitabo bonna kibali watambulirako bannabbi ba bani Israil hatta ni nabbi Dawud alayhi salatu wassalam yalamuzanga ki yalamuza Tawrat hatta nabbi Isa alayhi salatu wassalam yalamuza ki yalamza Tawrat wa yuallimuhu alkitaba walhikmata wattawrata walinjil nabiyani Isa alayhi salatu wassalam kubanga Allah yagama tiyahkum bihan nabiyun bannabiyo nabagi nakulamza ki ekitabecho echa Tawrat twalaba ebiri mu Zabur twalaba ebiri mu Injil mwabako bitono ebyali bichoka mu at-Tawrat nenge namulisigadde yachi esigadde ya Tawrat kakati nabiyono wasabeddu weno Allah gan fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruha'an haythu asab والشياطين كل غوا كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب ورواسب الدوين الله ناجانو كليراو ناجي كولاتا ناجانو كليراو تشجي مشيجو الله ناجانو كليراو ورفاء وينو eitwa fa'u taqib fa'u ereete ekintu okubya kigoberedde amangu ddala olwasaba edduwa rabbi ighfirli omulezi wange ensonyiwa wahabli ompe mulka obwakabaka la yambagi obutagwanira ahadin min ba'di la yambagi li ahadin min ba'di obirenga tulina gwobwadde yenna oluvannyuma lwake Allah na ya nukuli yao. Again, fasakharna. Tutegila tia mangu dala. Edwe ya nukuli yao. Fasakharna lahu riha tajiri bi amrihi ruhaan haithu asab. Allah na soka muwa impewu. Tugena kule bitu Allah biyawa. Nabi Suleimani bitilifu. Wanotu inao. Bitu notu bitu gendo kulaba. Chiyamua arriha. Yamua chi. Yamua impewu. Tajiri bi amurihi ajizza kusaidi jaya gadde iranga ya gara itambu ya kuchite ndo chaya gadde naam tajiri bi amurihi empewe ni itambu ya kubira giri bina Nabi Sulaimani alayhi salatu wa salam mumbira zinozo na wamanga jaya gadde gende jegenda ekuchim tajiri bi amurihi edu kila kuchita giroche anacho mkoledde Allah subhanahu wa ta'ala bin yabi saba Allah subhanahu wa ta'ala tajiribi amrihi akakati mpeo tugende Iraq ikunguje genda ikunte genda egenda ludawa mpeo bajita kunta sio chiri sio sikunguje sio chiri aha ikunte genda ludawa Iraq echo kubiri mungeri je tambulam kubanga Allah yagamu ayina wali Sulaimana arriha asifatan Asifa jichigwimu ya gugu wa manyu ugumu ugu. Na nuriye wiru nanga wawuma. Imitio kinu kulanga jigude. Obusoli anga bubu ambuse. Na umu ya gugu wa manyu. Chibaita la asifa. Na wali Sulaimana riha asifatan tajiribi amuri. Kakati ingirje ya galanga itambule munga yeyo. Baya galanga yegele kasirise ngele kasirise. Baya galanga yekule ndobozi yomu tawana. Ndobozi yomu tawana. Ichakubiri. Ichoku satu. Yeti kiche ya gadi jicha ya gadi Nabi Sulaimana alayhi salatu wa salam tajiribi amurihi yagala ayagala yeti ke bambiga ngiba situ la niba sura mchitundu wa ya gadi chitakereka ayagala yeti ke baluanyi batonyanga nkuba ngole bainzo kujira mparachuti batonyanga nkuba mgenu kulabanga baba gudde mwao chitakereka ayagala yetike ensoro nabaluanyi yani nebyo kuli kimu chonna bweti empewo bebikoletya aha empewo eyo yatolonto kange emisinde Allah agamba mu ayem enam tuguduha shaharun warawahuha shaharun empewo eyo kumacha nam yani kumacha algadwa kwe kuva obudde obwo kumacha enjuba evuddeyo okutuka kuzawali kuchoka kwachi kwa njuba eti bagadwa tagudu khimasa aha ato kudda warawahuha nabiyagamata kuchinyonyi wataruhu bitana okukomawo ila shahar muchi mwezi kitegeza kumacha omuntu wabanga alinembalasi etolontoko bulungi emisinde nam ewantu watambulye bange ly'omwezi nam obuddo obw'okumakya bwe yatambulirangawo empewo eyo kati gye kuba mwakafaananyi omuntu wasobola okutambulira omwezi ng'adduka ali ku mbalaasi edduka bulungi nam omwezi omulamba waba wawanvu nnyo ekiyitiridde kati yabatuusangawo abalwanyi abo mu budde obw'okumakya gwokka oluusi ssaawa ng'emu bbiri yonge maze obubatuusa bwakabaka bwakola tya warawahuha shahar ate ekawungeezi era mu ngeri y'emu mwezi kitegeeza ki omuntu waatambulira waddukira omuntu addukira mu biri ebyaffe ebya bulijjo waddukira mu bbanga lya myezi ebiri empewo eri yaddukirangawo lunaku lutya lunaku lumu kitegerekese guduwuha ku makya warawahuha najji nekawungeezi shahar shahar mwezi mwezi gyemyezi emeka gyemyezi ebiri kyekisookera ddala allah kyawa nabbi sulaimaani alaihi salatu wassalaam yamuwa rihi ali mukukola ki ali mukunyweza bwakabaka bwe buli edduweri binagenda bikozesa ki kusaasaanya tawhid jihad fi sabiilillah mujje nga muli basiraamu oba si ekyo mutwefuke fasakharna lahu riha tajiri bi amrihi rukhaan haithu asab kitegeeza haithu asab yani haithu arad haithu arad gyayagala egende gyegenda wayagala ekome kyayagala yeetikke byonna haithu arad washayatiina era mu ngeri yemu amajinni kulla bannain wa gawas gaakolanga emirimu egyo emitongole emine allah gyasinga okusongako emeka ebiri ekisooka banna ng'amajinni ge gazimba ekibuga kya nabbi sulaimaani alaihi salaatu wassalaamu nam tugenda kulaba enzimba ey'omutawaana ennyo ey'ekika ekyawaggulu yegazimbangamu amajinni gano nam ekyokubiri wagawas algawus kyeki gaarubbira amajinni gaarubbira nga gayita mwansi mu nnyanja ne gatuuka wonna we gaagadde ne gamugira ebyobugagga byayagala buli kimu kyonna yaani allah yamuwa obufuzi bw'ennyanja wansi yonna mu biwonko byayo mu buziba bwayo n'amuwa obufuzi bw'olukalu n'amuwa obufuzi bw'ebbanga kitegereka n'amuwa obufuzi bw'ebinyonyi n'amuwa obufuzi bw'ebisolo n'amuwa obufuzi bw'ebintu ebikalu ng'empewo bal n'amusomesa olulimi nga buli kintu kyonna kyekyogera ategera bulungi kikoze kitya kyekyogedde hatta idha atau ala waadi namul qalat namlatun ya ayuha namulu dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaimanu wa junuduhu wa antum la tashurun wahum la yashurun batambula bayingira olusozi olusenyi olusenyi olwali luddawa allahu alam allah yasinga okola ki okumanya naye luyitibwa waadin allah yaluyita atya waadin namun olusenyi lwaki lwensanafu bwe tuvunula mu luganda naye nga anamul kitwalira namul mu lungereza ye anti nam kaakati wakka wakka ni amumanyi kati gwe ne munnamasaka omumanyi naye jafari wakka omumanyi omuwuliridde wano we tumwogeredde seeka lukumani segawa amumanyi oyo munnamasaka kitiibwa wakka omumanyi wakka yafaanananga kaasa wakka omumanyi sega ensoloso ziyo tugimanyi eruma n'ogiwuliramu egundi kaakati wakka ebeera nga nsoloso zi ninga kinene bwekikoonako kiwunya ekya bulaaka kitiibwa agambe kiringa kaasa kakati eyo ebeera anti era mu ngeri y'emu obuuka buno bwonna obutono twala bwe tuyita bw'omunyeera twala ensolosozi twala bikennembe twala ensanafu byonna biyitibwa anti hatta nekituuka n'ekubeera nti enswa ziyitibwa zitya waiti anti zenswa si bwe kiri kati ezo zonna ziyitibwa annamul mu lulimi oluki Aha. Kati enkuyege abangeze bazita termites. Siwe chili? Abora bazita araba. Bazitwa araba. Eba la la la. Si aini. Ebera hamza. Araba. Bagamati ekintu kyalumbiddwa araba. Amakulu. Aha. Nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam. Era ekyo kituufu nga tujja okukiraba inshaallah taala. Seeka teekawo kasitaako ku kigambo ekyo bwe tumaliriza twongere tukyetinge spelling eyo ebeera hamza oba aini. Era kyetutuukirako omusomo gafugudde okukonfaaminga kinini kye twogedde oba okukihaanafa naye nga kyekyo kye kyennyina majo yita mubwongo bwange nti ebeera hamza so si aini araba. Termites. Kakati wadi namul bali mu lusenyi lwaki halati namlatu eno tugambe ensanafu tugambe bwali busisi tugambe zali nsolosozi tugambe kyali ki mbadde mutufu sebo alhamdulillah ni kitufu araba eri hamza sosi aini naam yani alif eriko akantu waggulu ne ra'u ne bad eriko ne ta al marbuta kitege zenji zenkuyege zenkuyege kakati nabi atambula aita mu rusenyi emu obe aliyekulira oba emu kuzo ezo tuga nase kasozi bwagami chifu obayali gundi mukumi namge yali ku thugu gweza tatiza deti gunjo tulya mulira gafeyo agenda okulira nge jira nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam yali nkazi yali nabachala namlatun kubanga namul yensajja namla tulije nkazi kali tutusula mugundi almuhim egamba zinazo udukhulu masakinakum muyingire ebituli la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun ejira Sulaimani telijja niliba byabyatala niliba byabyataza nibibali nyalinya niba sotola wa antum la tashuhum la yashurun munnainga tebategedde twonu chebakoze waluo ekigambo ekinene chebakoze eki fatabassa madhahikan chenjagadde wano nabi Sulaimani namwenya namwenya kitegeeza ati Allah namuuliza bulungi message ebigambo namuleyo chekoze eki cheyogedde kitegereka kakati wetubadde natusiseeka emabuga katono kyowekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yali yawa nabbi Sulaiman alayhi assalatu wassalam ebintu ebyo eje eryomubbanga eje eryomumazzi eje eryokulukalu n'ebirefaanako bwe bityo washayatina kulla banna'in wa ghawwas shayatin ge majinni okutwaliza awamu afarit shayatin aljin eyo najinsi etya hatta masidam hatta makafir gunnaga mukoleranga chifuba eranga lyo neligana aliteka kumpingo Allah agamba ate wano wa akharina muqarranina fil asfad agaganye ngagalijja ngagabero ali kumkondo kitegereka wa akharina muqarranina fil asfad hatta muayendala naam yagamba nabbi yagamba wachitibu Allah subhanahu wa ta'ala wa kunna lahum hafidhin naam nga Allah subhanahu wa ta'ala yamuteka ko yagateka ko kubera nga gali wansi gw'obufuzi bwa nabbi Sulaiman tegaso obufurumam yagakumira tegaso obufurumam muaye ndala tujja kujit wa minash shayatin may yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dhalik wa kunna lahum hafidhin ajemba denjagala naam aha woro ni aye ndala
المحاريب والخنازير.
نعم.
والجفان.
وجفان. كالجواب. نجعل آية. نجعل آية يوكو ساتو. Iraganti nu yagakuwa atanga. Aha, jimbade njagala. Wamayazig minhum an amurihi nudhikuhu min athabi asair. Jini yoneri aga anangukula chaya gaddi. Naam, wamayazig minhum an amurina. Siwe chili? Aha. Irigano kula Nabi Sulaimani chaya gaddi nudhikuhu min athabi asair. Ngari tusako umatawana. Ugwamahi ngali buniriza ibunirizo byabanga yagadde alayhi assalatu wassalam wanona Allah kulaga obwakabaka obwamanyi bwe yawanna byono owekitiibwa lakati twakalaba ensonga mmeka washayatina kulla banna'in wa gawwas zazimbanga ebibuga wa akharina muqarranina fil asfad indala saina gundi zabanga zirina egume imputu ngazikoli ngazirija ngaziteeka mu nkomyo ngazisiba ku miti yaani ngaziri wansi gw'obufuzi bwa Nabi Sulaiman obuki obujju hadha ataauna tujja obujulizwa ekkomera naam ekkomera likirizwa mu busilamu kwaba bakoze ebikolobero aha omujem hadha ataauna Allah laga nti yali apa ya Allah subhanahu wa ta'ala ajawochi
Sulaimani byali
Sulaimani abaganje yakusaddogo
abagama nabi Sulaimani yali akosaddogo echo no chogerwa mungiri meka bili chogerwa wano wala kadifatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasada thumma anab ayo ngabo ujulide bwetyo twagezesa Sulaimani Netusura kuna murondo ye jasada. Omubiri gwe chintu. Thumma anab. Nabi Sulaiman. Na akuratia. Nene nyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo jula nga buheri. Bagu njao. Insonga e yaligo. Nibagama Nabi Sulaiman alayhi salatu wa salam. Yaline mpeta. Ngepete yirimu amanyi. Gubwa kabaka. Walei bakitegeza yali sahiri, yali morogo. Ngirimu amanyi gaji, gobu akabaka. Olu nakurumu, yagendo kunaba, najeda bida kuna murondo. Najeda bida kubulidi buwa mcharawe. Agenzo kunaba. Shaitani nejja, nebe mpeteyo. Nejja, nebachi, mpeteyo. Obu akabaka wa Sulaiman, nebu mugendako. Chitegeleka. Obwaka baka wa Sulaiman ni mkola mutia. Nibu mugendako. Agendu gira ngata chaina. Chasobola kukola. Hatta baba nui Israel min shiddati fujurihim. Mubusufu bobu bibwa kuba nabi babu. Kubo gena kebi gambi ebi chamu. Batu kukamati ya gena nga mbachara be nga bali mahevu. Nga gena mbachara be nga bali chi. Nga gena jebali nga bali mahevu. Alayhi salatu wassalam. Luachi. Kubanga peitebade mwa maanyige bajikozechi ebyo nasi bitufu tuina kaida egambetia echintu chonna Allah subhanahu wa ta'ala chabira tia tubu ulida naba kochi ya tugamba tukomao kucho kubanga Allah singa badaya gatusuke wao yali kozatia kakati mkuagana okutakallafa okuyingi Allah yata tugambie Mwimuvu kuleta amawano. Naam. Wabula Allah tugamitu. Wala kadifatanna Sulaimana. Allah yagizisa Nabi Sulaiman. Wa alqaina ala kurusiyihi jasada. Thumma anab. Nateka kuna murondo ye. Omubiri. Thumma anab. Nabi Sulaiman na yenijiza Allah subhanahu wa ta'ala. Checha aliwa. Allah tia chitukulina. Tukomaruddawa. Tukomau. Idh ruwaji. Singa Allah subhanahu wa ta'ala badaya gala tumanyeje singa kao ile yalitugandi katika tumanyeje Allah komao ate chigezo je tulife tugenda kola khawdhu fila fima la nuhsinuhu tugenda tandiko kuogera ku Allah nokuyingirira agantu getategera kitegereka tugera kumulanga baba ni Israel bwe bayogere bigambe baleta mawano agata gwande ku banabi ba Allah tabaraka wa ta'ala nabi muramba nga bikonta ne Qur'an Allah gende hadha ata'una ebyo byenyine nga bobirabe ebyo Allah yabimuwa famunun owange gwe Sulaiman bikube goya gadde gaba kola kino kola bu au amusike bi ghairi hisab oba gota wadde Allah tagenda kuvunana kitegereka bwecho bishali mulamu obwe dunia wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab temuroza tukubanna muwanyu bingi nyonyo ku dunia byako mawo wabula wadda jendi agenda kusingana obulamu obulungi nempera esinga dalo kubera eyamanyi kitegerekese kakati sekata musuza ora byote sebo omanyi erinye ebyo feje tuli abasilamba Uganda lilina status wadochi man binya lya kitiwa ya mukadde wafe sekata musuza munna butambala rahimahullah rahmatan wasa kakati mungeri yemu nilivamu mukadde wafe yali amiru umma Sheikh Abdul Hakim Sekimpi tamusuza Allah yamuwe chengera na kwata ekubolya sunna eha ngira Allah waina musunna ye wava ruusu dalala nirasi alhuda mwabamu mwabamu abagundi abakote bendera mu kuzula mu dini ne muvamu nabakote bendera mu kola ki kulungamya edini we kitibo Allah subhanahu kulungamya baddu we kitibo Allah subhanahu wa ta'ala omukubo ye Sheikh Abdul Hakim Sekimpi rahmahullah rahmatan wasi'a kale kama wange sembera wano ogera tusomera ludda wasifu wa habina li Dauda Sulaiman ni'ma al-abd innahu awwab na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa wahabna li Dauda Sulaiman ni'ma al-abd innahu awwab
wahabna li Dauda Sulaiman wajti wa Allah subhanahu wa ta'ala na wa nabiwe Daud umana wetendo aitiwa Sulaiman tuchize muchi okubira nti Allah wanaraga alimukutendo umana ono gwe yamuwa tuchigide kuchigambo chi
wahabna
kuchigambo wa wahabna echo kubiri ni'ma ala abd wa wahabna amakuru gavudde ruddawa al-wahhab yoyo agaba okugaba okwamanyi atenga tayagala ngatayagala kumuddiza tayina kyagala kumuddiza
wahhab
ye wahhab okugaba okwamanyi kutalina mukabili Allah wa abantu ebintu ngatebeyina kyebasobola kubisasuza sekarukuma okubeerawo okusobola kusasuza ki ndeso okubeerawo okukoka osola kusasuza aki aha sigate waliwo wali badde wemisinga aha n'olwekyo buli kyonna kyofunye mu byengera Allah subhanahu wa ta'ala byakuwadde kitegeeza nti ekyengera ekyo kiva w'oyo eyakuteekawo ha simple mathematics naam buli kyengera buli konna kali kakusanyudde kadda kubeera nti ani yanteekawo ani yanteekawo singa saalo te saali kafuni si bwe kiri aha yensonga lwaki ezambi eddene eriddirira ogattako Allah subhanahu wa ta'ala kwekutta omuntu lwaki oba oyimiriza ebyengera byonna byonna omuntu okumujjako ekyengera kimu kyokka bwe kiti oba omukozi bubi omujjako ennyumba ye omujjako ki omujjako buli kyonna nno buli yazamanyi obwamanyi obuleetera omuntu emitawaana kaakati ate watya okumujjako ebyengera byonna manyi kyabaita okujjako ebyengera byonna oli bw'akutta akujjeeko abaana bo akujjeeko amakaago akujjeeko amasambago akujjeeko ebidduka byo akujjeeko okulabako akujjeeko okuwulirako akujjeeko eribeera nga lizambi eryokubiri oluvannyuma lwogatta kwani ku Allah subhanahu wa ta'ala wa wahabena li Dauda Sulaiman ni'ma al-abd yali muddu wa kitibwa nnyo muddu mulungi innahu awwab yali musufu mukudde Allah subhanahu wa ta'ala gena maso
إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد
mwebio Allah subhanahu wa ta'ala biya tunyumiza kunnabi yonu Sulaiman alayhi salatu wa salamu lunakurumu bwali budde bwaka wongezi alashi kitigeza budde bwaki bwaka wongezi idhu uriba chibaita al-ma'arab ya shurrum shurrum yaiti bwaki ma'arab kakati paredi yebio kuruanyisa abrabi jitabatia al-arab al-askari military paredi ni balite byo kulwanyisa ebikitanga bila buli kintu byiteeka abakulembeze bali yao bana ba ebyake amanyi ge gwanga age byo kulwanyisa siwe kiri aha kati araba idhi urida kenye kadde wao bwe bamuletera wali ekibinja chembalasi ezomulembe enyirivu enwanyi asafinat zitegeza ache ezisitula kugulu okumu nesika zimide kumagulu ameka asatu zitwa asafinat zimanyo chikola mongeri yoku laga yoku kaga embalase enwanyi nizimila kama amagulu ameka asatu nesitula kugulu kutia kumu okumu maso idhi uri okurumi ya barabi idhi uri dhalehi bila ashi asafinat al-jihad yali musajja mujahid obulambwe bonna zali ntabaro ko ulangazire edini weshi wa Allah subhanahu wa ta'ala kakati ngebyo byeri musengasi byeri yabange sanyulie okulaba ebyo kulwanyisa ngebyo idh urida alayhi bil ashiyyi as-safinat al-jihad gena maso
فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
كاكتي ونوالو إيشافاوي كنجتوليكو تينا إنزيفو نورا biri zaba kivunulam irangi zivunulezo ba ulama bonna bazivun ya ba ulama bazivunula makulizo nazaba ulama izo nazaba ki zaba ulama katugende na narrative esingo kubera common yegamba nti nabi wa Allah tabarak wa taala esolezo bizamuleterwa as-safinatul jiyad bizamuleterwa na nizimu samaza olobu sufu okuzagala ennyo azagala lwaki lwaji hadi fi sabili la susu badunia aha nizimu twalira obudde hatta tawarat fil hijab enjuba netukokoletya okugwa hatta tawarat bil hijab enjuba netukokoletya netuko okugwa yaani esola nekoletya Isala yeka ungezi ya ashi nebila nge koletia nge muhitako baza bagi isala meka bili kumachani yeka ungezi isanyo liyafu nye ati nilifuka mu nilimufuki lobo sungu dala uroku zino zizifu sensongo kubela anti no sisi nera biddo kujukira Allah subhanahu wa ta'ala kitegereka kati ati nazinyigira nagarudduha alai muzikomyeo fatafika ayagalo kulaga Allah anti anyize kururwe fatafika kitegeza ki banange fajaala naam fatafika mashan bisuqi wal anaq nali teri tara natandika okuzitema ngatema ko mutwe atema amaguru natema nachi suku ya jamo ya saka cheche zentumbwe aha fatafika masha bisuki wala anaq kiragereka kiraganti no anyize kulwa Allah era mwete ftefu no kusanyawo military arsenal efanagana ko bwete ku mulembo ogwo kiragereka ezivumule yokubiri ngayiri asah ntufu kusingeriye kulembedde wadde eriye kulembedde nyingi nnyo mu bitabo era mu ngeri yemu kwe kubera anti nno ensolo zino we bazileeta ewali Nabi Sulaiman alayhi assalatu wassalam yazaagala olwagala olw'amaanyi aye gambeta ogitusomere tufune obuterevu naam
walaqad fatanna Sulaiman walaqad urida alayhi إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي
كاكاتي عن ذكر ربي ولي مكفون لوكو سوكا عن إليك مكرو غاية جيشكورو إيا المجاوزة المجاوزة يعني eha nsukulumiza kiri kuzivu leyo kubiri an dhikri rabbi yani li dhikri rabbi li dhikri rabbi inni ahbabtu hubba alkhair li dhikri rabbi bannangi obwagazibwe mulaba nyina okuro tukite okuroba tukite tutya ya okumu okunda banga ansamali ridde naam abantu munda bazintu tete mulooza anti dunia ye yantwala na ya mazima gali nti ensolo zino nzaagala lwa Allah olwo mugaso gwezikola kulwa Allah gwezikola mukusasanya dini ya Allah yaani li dhikri rabbi inni ahbabtu hubbal khair li dhikri rabbi ensolo zino banaki zaagala lwa dunia wabula nzaagala lwa dini temuroza anti no dunia kitegereka baazi twala kakati za musigala za muyitako nezijja nibazimeza wali nizuwanika amagoro nizongera okumutwala omutima nibazongera yo nizibulira yo kitegereka nezimusigala nagamba abantu be muzikomyeo rudduha alai kitegereka rudduha alai muzikomyeo nenga tebannazikomyawo nasoka nagamba inni ahbabtu hubbal khair an dhikri rabbi yani li dhikri rabbi banagite mugamba ati omusajja yesu igundi kiki ngaya galanyo igundi zino atuse nokuzita bazikomyeo zimusigaddemo naam ayagala kusoko kubategeeza ati bannange kino lilla naam nzagala kulwa Allah nzagala lwa mugaso yani olwo kubudambwe bwali jihad fi sabilillah kale nga ayagala nnyo ebintu bifanaganako bwe bityo nga bwola banti nno omusambi gw'omupiira naam abako nekika kyengatto obe kika ky'omupiira obe kika ky'ekisaawe omuvuzi w'emmotoka abake emmotoka gy'abeerawo nga atendereza kitegereka omulwanyi abake ebyokulwanyisa gy'omusinga nanga abikola atya aha kaakati ono obulambwe yali jihad fi sabilillah ngekimutwala omutima kiki ekimutwala omutima byakulwanyisa ebifaanaganako bwetyo kaga rudduha alai mubikomyewo bannange naye nga mubikomyawo wano yagala abantu basoke bamanye nti nno sikubeera nti dunia yali ekoze eki yali emututte ekigambo ekyo kigambo kya Imam Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah kyekigambo kyabaimma abalala era nga kyekigambo kyolaba ekisinga okubeera ekituufu olw'ensonga eziwerako ekigambo ekyokubiri lwaki ekisinga okubeera ekituufu kyekigwana makaamu ya nubuwa kyekigwana kyekigwanira ku nabbi buli osanga ebigambo ebibiri onoonyawo ekisinga okufiitinga nabbi naam kyekigwana nabbi okubeera nti ensolo zino azibonereza asemeka omutwe n'amagulu nga tewali nsonga yonna naam si nti zitegeera tekigwana makamu ya nubuwa tekigwana nabbi okubeera nti mujahidu fi sabilillah omwetaavu ennyeri ebyokulwanyisa atadde ku byokulwanyisa ebyanakuba ebiti maari ya jihadi agyonoono tekigwana ani nabbi alayhi assalatu wassalaamu n'ebirala bingi ebisitula ekigambo ekyokubiri ku kigambo ekikola kitya ekisooka wadde nga kyekisinga okubeera komoni mu bitabo waffaka llahu ljamii lima yuhibuhu wayaruda walhamdulillahi rabbil alamin.